Muziki gukuwe so loud, hasa yonjeza ninyendoje sound. Si echo zikuwe kilao, kila peke nige kulao. Party time, shake your bum bum.
Shake your bum.